Je DIY.
That's so cute.
It's like your mini saucy. Yeah.
No matter what you do, kila kitu kisambamba. Watoto wako safe, wanaimba aleluya. Oh yeah, my God, kila kitu kiko fresh. Chakula siyo haba, mabadu siyo haba. Panda church every Sunday ilikuwa kama kawa. Nimekuwa gwede gwede, mchogo sina ela. Majirani waka nena, mjinga mcha Mungu. Kwa madeni kawa no, ati mimi sina ela. Never mind, nimefika Mungu, baba ni mku. Dhambi zangu ameosha, niku rap na kada. Yo, meh, niku rap na kada. Yo, God me sina ela.
Make me a winner, not a loser. I go burn with the enemy, push with the colony. Yeah, push with the colony. I go burn with the enemy, push with the colony. Yeah, push with the colony.
Yo, you got a list now. Pull out, Russell Q, man of Christ.
God means in a air, God means in a air, God means in a air, God means in a air. See you at the night, if I don't see you, okay.
Umenilinda, mama mimi ninakuimbia. Umeniponya, duma naki ninakusifu. Wazazi wangu wote, marafiki wanafiki, ndugu zangu wote. Mama umewasame, watenda dhambi wote. Mama umiwasame, na damu yako dadi. Sisi metusafisha, sisi ni mwenye dhambi. Nataka unisame, kanisa lako mama. Nataka uimariki, na inji yetu ya Kenya. Nataka uimariki, tunakuomba mama. Usikie sala zetu.
God means sina e, God means sina e, God means sina e, God means sina e. Sio ati nalifanya jonsina ukulili. Mungu wangu mimi sina e, God means sina e, God means sina e, God means sina e, God means sina e. Sio ati nalifanya jonsina ukulili. Mungu wangu mimi sina e.
Yeah, you don't know this. We not the members, it's not the dance all day. Producer left a one. Big Daddy and this for me Doodog. Grandma. Big up slow talk. Yeah.
So see, D-Y, that's a Q.
That's on my knees of Big Daddy. Choka kwa producer later on.